namante kabanja galise bibi bambi tate atonde kulune sinkusabye bawe birungi ebibaletera okutigomya abalala obibawenga mu bungi osanga banagwamu omutima ogw'okubafuukula mulangi nkisabye lwa bulungi yadde nga munda nnina obulumi omutima bakujjusa ebituli naye gwe basasule bulungi kuba bye nnina tebibakusa bandidde siga za kuta amannyo ne bwe gabawanguka amagumba be bagalwanira ebibuno newe bibanubuka wakuta sigala luma abalabe bange bakuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute babumute
buli lunaku obawe emmere
bakute
gonda wange
bakute babumute
wagalanga tomusayi gwange ogwo gwe musango gwange buli atemye omugongo gwange katonda mukuteredde bamekesa obugumba bwonna nafuuse kabuzi kabwe batayiza mu nsonda zonna bakonye ekyenyi kyange ekinyiga nti bantegeeza bundi muganda waabwe nga baagala kuba gaddi balyange baliise lumonde waabwe banfudde mu kalo gwangege n'obugumba basonjole ninga miwula gyaffene basokodde bawomerwe mungu bano bw'otabawe bamekesa enjala zange mbigere bawe emmere babwegere balye n'ebigere basindise abalabe bange bakuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute babumute
buli lunaku obawe emmere
bakute
gonda wange neyagalenga bebase
bakute babumute
jane mbuza tata lwaki katonda sabalwanyi gwenjagala mponye ebisanyi ate yanjuwa omusayi uw'omukwano mbitonde yani ddala omululu gwaki awava olukaligali wanene esobi erikwani sebo mukama katonda wange bawe emicere bakute kensaba magezi bungo mubatende mumabakuli akalo buli kyakuli okibawerero omukuto gubaleeta otulo babenga mukulya bulijjo njala yebeefunguza ku buko bazingana enkata ekiro bajja kumira obwana obuto abalabe bange bakuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute babumute
buli lunaku obawe emmere
bakute
gonda wange neyagalenga bebase
bakute babumute
abalabe bange bakuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute babumute
buli lunaku obawe emmere
bakute
gonda wange neyagalenga bebase
bakute babumute.